sinda kukira imani ishira kuruhande ugira ngo wariremye none ngaho tega matwi umva icyo waremewe waravutse wibona mwisi ugira ukomeye wigwiza w'icyubahiro reka sinda kukira imani ishira kuruhande Irango wariremye none ngaho tega matwi umva icyo waremewe
Oh,